Ngikubingelele ke mlaleli kade silalele ke la ungqongqoshe wezokuthuthukiswa komphakathi umhlonishwa uMbali wakaShinga. Sizwile ke eyibeka zonke izimo eyikhona emphakathini ikakhulukazi ehalalisela ke labo asebehlale iminyaka emshadweni ngoba phela leli viki njengoba echazile iviki la kugujwa khona kuhalaliselwa asebehlale emshadweni iminyaka kusukela kweyishumi kuyaphezulu. Njengamanje na ke xoxa naye kafishane nje simuzwe esibekela isizathu noma inhloso yalomcimbi nezibalo zabantu abahlukumezekile kula la ku Ward 4 eMoyimpofana kanjalo futhi nomthelela wedakamizwa nophuzo oludakayo. Sibheke nokuthi bakhona nabantu abahlomula eminyangweni ukwehlisa izinga lobubha. Ziningi ke izinto ezenziwayo. Okunye mlaleli sesibonile ngiyethemba ukuthi nawe uzwile sibonile la obaba uDlamini sebeneminyaka engamashumi amahlanu beshadile ungqongqoshe wabapha izipho nabakwasheze abeneminyaka engamashumi amathathu beshadile nabo futhi bathola izipho. Sizoxoxa naye ke ungqongqoshe nangu impela esengena simamukele. Siyajabula ukuthi siphinde sikhulume naye undelo lo. Kunjani ngqongqoshe?
Ngiyabonga kakhulu.
Siyajabula ukuthi sibe nawe kodwa ke ngikuthukuthelele.
Hawu
aningibizanga emcimbini wasekhaya.
Ekhaya uyabona nje mangikubona uyayazi inhliziyo necala hayi ama corrections siyowasha
azokwenziwa.
Ngiyajabula kakhulu ukukubona. Ngiyajabula,
siyabonga kakhulu. Kade silalele inkulumo yakho ngaphakathi kodwa ngiyafisa ukuthi ngikafishane usitshele inhloso yalomcimbi wanamhlanje.
Namhlanje umcimbi ke isonto leli makusuka ngomhla ka 1 kuya ku 7 September sisuke kuthiwa i marriage week emhlabeni nje wonke. So ke njengomnyango we social development namhlanje sigubha lolo suku sine theme enhle ethi I choose you.
Yeah.
Okusho ukuthi ngikhetha wena noma ngabe eminyakeni emingapi. So ukubaluleka kwawo kuthina njengo social development kubaluleka kakhulu kwakhiwa kwemindeni.
Yeah.
Ukuthi sisekelo sawo sime siqine ngoba sinezinselele eziningi esibhekana nazo sikhulisa intsha sikhulisa abantwana. So uma ngabe bekhule emndenini ehlelelekile ekahle sinenkolelo ukuthi ngeke bakwazi mase badala bahungulwe izinto ezifana nedakamizwa nokuthi bahlukumeze abanye abantu. Sokhumbula ukuthi nje makhulunywa ngokuhlukunyezwa kwabesifazane nezingane mangabe umntwana ebuzwa ukuthi wazini ngokuhlukunyezwa noma kanjani omunye uyayathi hayi ngabona ekhaya umama ehlukumeza ubaba. So siqwashisa into enjalo agcwele ka couples la ngaphakathi ayadansa ebelini eminyaka eminingi nje khona 50 years
babhlamini sizwile.
Hey, siyamangala kakhulu namanye ama couples abalandelayo bakashezi bana 30 years bona.
Yebo.
So baqhuquzelekile abantu banika neyalo ukuthi abayophila kanjani benze kanjani salulekwa kwathi ukubekezelelana kubalekile kuyona yonke into esiyenzayo. Into engiyithandile abazange basho ukuthi asibanga nezinselelo kodwa bathi kuhlala phansi kukhulunywe baze bathi mase kukhula ingane besihlala eceleni sinekhosombe lethu sikhulume sivele leinganeni sesimamatheka. So ilolu suku sihlangene ngalo namhlanje sithi I choose you.
Siyajabula kakhulu emlaleli sixoxa nongqongqoshe wezokuthuthukiswa komphakathi kwaZulu Natal umhlonishwa uMbali wakaShinga. Kukhona ezinye izinto ngiyazi ukuthi omunye umuntu olalele uzothi hawu kade silindile lokuthi ungqongqoshe uyangena uyangena kanti kukhona la niqale khona.
Yes.
Kukhona nezinye izinto ebenikhuluma ngazo.
Yeah.
Engifisa ukuthi ke sibheke izibalo zokuhlukunyezwa kwabantu abadala singakanani la ku Ward 4.
Enye nje izathu ezenza ukuthi le ward sihlonze umkhandlu nje cabinet la KwaZulu Natal nine list yama ward amaningi esiwathagethile ukuthi kufanele uhulumeni afinyelela aphinde agxile kuwona.
Yeah.
Ngoba basasalele emuva nasezintweni zentuthuko kakhulu uzobona le ndawo iyi setup yama plaza.
Yeah.
So abantu ngempela basa strugglisha noma zikhona izinto zentuthuko kodwa khona futhi ama issues ama social ills ukuthi ukuthi ngoba kahle kahle lo mcimbi wethu awuqali la nje ubusho nje kube nanama build up senza imhlangano emawadi ema war room sabona ukuthi hey kubaleke kakhulu ukuthi sibe khona la sizofundisa siqwashise ngoba kusakhona ukuhlukunyezwa kwabantu besifazane okuvelayo okubonakalayo ngama cases a reportiwe ngama cases ama social workers wethu awa attendile ngoba ebikelwe kukhona ukuhlukunyezwa kweingane ezincane so namalungelazo ukuthi njengoba bese endaweni ey setup ye plaza abanye bayadelaya ukuya esikoleni ngeminyaka uthola ukuthi ungene sekhulile so yilezo zinto ke esizolwisana nawo ngikeke ngikugcizelele kakhulu njengoyimisiwe social development ukuthi angithandi ukuthi masiphumile siye endaweni kube event nje kube once off fanele sikwazi ukulandelela lapho ukuthi abantu bayasizakala yipi impact ekhona ngokufika kwa social development kuleyo ndawo so sinike lelo thuba ukuthi iward seyihlonziwa abhekwa ama challenges ikuphi ke solekelela ngako ukuya phambili nokunikeza abantu ithemba ngezinto eziningi eziqhuba impilo
asiphetheke sibheke ukuthi bakhona ina bantu abahlomulayo eminyangweni ukwehlisa izinga lobupha kule ndawo
bakhona emgungundlovu kodwa imoya impofana izofuna ukuthi sisondele eduzane because uma ubala ama projects wabala endaweni njengomsunduzi nezinye indawo sifuna ukuthi sisondele leduze la enkulumeni yami ngibazisile ukuthi mabayihlele benze ama cooperatives benze wona ama NGOs ngoba khona abasitshela ukuthi hayi mina mhlambe ngine crash mhlambe mina ngikuthi
yebo
ngezinto ezihlukene abahlangane ngoba social development ikulekelela usay register nje NPO yakho kumahala ukuthi baye ku social worker seduze babhaliswe but kakhulukazi sisando kulontsha i strategy sethu sokuthuthukisa abesifazane ngoba asifuni ukuthi sihlaze siyaziwa ngo social welfare laphela lelo gama sesu social development abantu bangancane ngoba masibathuthukisile emakhonweni abo benza amabhizinisi siyaqhinya kakhulu bakwazi kuyimela baphume ngala ku social grant sifuna leyo nto ukuthi ningathe khama khamba umuntu kade hole impatient sekucima ilambu kuyakhalwa kubambelelwe ikhanda sifuna ukuthi bakwazi ngiba challengele ukuthi abeze ema office nethu zikhona inhlelo enjalo sipartnerishe nanosasa njengoba wazi ukuthi sisebenzisana naye ingane yethu njengo DSD wenza into enhle kabi ukuthi endaweni lesa sibathuthukise khona abantu besifazane ama uniform masiyoxhasa isikole usasa usekwazi ukuthenga kulabo mama abaqeqeshwe yithina so ngibanikile ichallenge obama abala ukuthi hayi mababhukule nabo basukume benze
Ngqongqoshe siyabonga kakhulu sakhubeka umsebenzi ngiyazi bese siphuthuma nje sithi nje sikuphuthume masishane kodwa angikubongele indlela ongeniwe wathi khaxa ngayo ungathi nje kade wafika la kanti sibale izinsuku nje ezimbalwa
ngibonga kakhulu sibale izinsuku ezimbalwa kodwa
into umsebenzi usungaphezulu kwalezi izinsuku
kunjalo nje sibheke ko 100 days futhi ngiyabothi ngeke sikubale konke esikwenzile in 100 days kodwa sifushwa ama challenges abantu emphakathi wona wenza singalali sifisa ukufinyelela lapha nalapha nani ke ningasilahli ngezulweni elikhulu elikwazi ukuthi lihambise umyalezo ebantwini abaningi sibonga kakhulu ukuthi nihlele nikhona niseseka
siyabonga mlaleli lokho bekungqongqoshe wezokuthuthuswa komphakathi kwaZulu Natal umhlonishwa uMbali Shinga siyabonga